Audio Arts Africa sinako konke okudingayo kusukela ekuhumusheni izilimi zesintu, isupervision, ama sound effects nezinye izidingo zokuqopha ama adverts omsakazo noma e-TV. Njengesikhathi se-studio ngo 1650 rand kuphela, ukuhumusha kube ngu 500 rand kuphela nge-advert ngayinye engu 30 seconds. Qopha onke ama adverts akho ngenani ongalikhona. Audio Arts Africa, iziko eliqukethe zonke izilimi zabantsundu.